Ioano, o capítulo 15, la tatu. 8, o simbu o festa yo Páscoa ka ya fetikire. Yesu wakuniha ane o kuti, e kumbiri a yeri o kutunda volwari, lulo, ha indikuisha dieya. Ababakalabaye, mwele, volwari lulo, wabasola, kwenje wabasola mwele toke kefuliro. Eliapulia chikapa ale butima wa Yuda Iskariote, omola simono, okuupa kula. Kwenje Yesu wakunia okutiisha, wakundika ovi na vyosi pavakaye, kwenda okuti, ndechi hatu ndakusuku, haicho wa ndakusuku. Ocho, osimbu wakala lokulia, Yesu wavotoka komesa, walula ochikutu chaye, kwenje okunyangula etwaya, wali tika pimo. Ocho, okuitira obaba pombasia, wafetika okusukula olomai violondonge, kwenda okuvipwenya letwa yali tika lali. Ocho weya kusimono Petulu. Petulu wapopya la yehati,
angala ovenga osulako olomai viange.
Yesu wokumbulula ati,
etingasiro kulinga, tiro, katakulo mbolokele. Wae tukulomboloka noke.
Petulu wapopya la yati,
lalimwe teke osukula olomaivyangi.
Yesu wokumbulula hati,
nda siku sukula kulikwatera chimwe lame.
Simono Petulu wapopya la yehati,
angalanda ocho, kukasukule lika olomaivyangi, pwain sukulavo ovakaange lutwe.
Yesu wapopya la yehati,
uwajwa kasukira bali okulisukula te okusukula likalo maibia ye momo oyera ale olumwe ene wayeli pwai havosiko
momo wakulinya upakula ocho alingira hati kawayeleli vosi echi asukula olomaibia vo kwenje wawala bali ochikutu chaye lokutumala bali. Ocho, wapopya la bohati.
Echi ndoli ngili he, tolo mboloki, unukola hoti, ulongisi, kwenda ngala, kwenze upopya chiwa, momo, ame. Ocho nda amendi ngala, haime ndulongisi, nda nda sukula olomaiviene, nda tose sameli okulisuku ilavo olomaiviene pokati. Momo ndongwi hionga nguo kuti, ulingavo ndeti ndoli ngi. Oto mopya lenesiti, ochili, ochili, ukwenze kabelipo, okutingala ya yosule. Haito katumwa kabelipo, okuti uotuma osule. Nda wakunihi, ovinaevi, vusumulunga, nda wovilinga. Sika asilo kuhuvanguira vosi, abandano landibai. Pwanyo tisonehua, chilingiwe, tina talinga titi. Uwaliali ya ombolo yange, eye wanzeluido tisende mai. Tunde opo, ndusa puirie titiringiwa, osimbu kataringiwile. Okuti etitiringiwa, bukolera okuti, ame, ame mwele. Mopya lenesiti, ochili, ochili, uohindikisa umwenda tuma. Ame ahindikisa, kwenze uohindikisa ame, ohindikisa uwanuma.
Echi Yesu wapopya ndocho, ocho watokoterwa butima. Kwenje waimba uvangi hati,
mopya lenesiti, ochili, ochili, umwe pokatike neo makula.
Olondonge vyalivanja omunu, omunu. Vatatala ndahelie, ndahelie, atukula. Umwe polondonge vyaye, haye Yesu asole, wakunamela ponete ya Yesu. Ocho Simono Petulu, wopa yula, kwenje wapopya la yehati,
tusapwileko, okasilo kutukula elie.
Ondonge ya kunamela ku Yesu, yopongolokela kwenje yopula iti,
angana, elie.
Yesu wokumbulula ati,
unyiha okambuaka etindika minga pelonga, eye.
Ocho echia minga okambu pelonga, waka echa kuyuta. Omola Simono Iskariote. Echi atambula okambu, satana wo wira. Ocho Yesu wapopya la yati.
eti olinga tilinga lombili.
Lomwe komesa wakulia eti apopela la yendomu. Omoyuda eye okasilombango, ocho vamwe vasima okuti, Yesu wosa puirati kwende kalande ovina tusukira ko festa. Vamwe ati, avela chimwe kolosuke, eye eti atambula okambu, haicho atunda, chakala uteke. Eti atunda Yesu walinga hati,
Chilo molomanu omwiswa ulamba, kwenze suku omwiswavo la ye ulamba. Nda suku omwiswa ulamba la molomanu, suku omwisa molomanu ulamba wokwa ye mwele, kwenze ulamba watso, umwisa ndopo. Amala vange, chilo otuneke ngalabali lene tungaminga mi, no kebusanda, kwenze nde chindapupia la Bayudea, haitso mopia lene siti, o kongenda kabutena okupitinako. Ndungi hiyo chihandeleko tsoka liye tsokuti, lisoli pokati, ndechi ya mendosoli, haito ene lisoli vo pokati. Kokulisola kwene, pokati, oko manubosi balimbukira okuti, ulondonge byange.
Simono Petulu, wopula hati,
angala wenda pi.
Yesu wakumbulula hati,
o kongenda kutela okungwama ndopo, pwayo ngwama noke.
Petulu wapopiala ye hati,
angala, nye sitelela okukwama chilo, upesila omwenyo wange.
Yesu wakumbulula hati,
omesila omwenyo wove, mopialove siti, ochili, ochili, ekondombolo kalilili, te walingala lutatu.